munaasabadu kooban olonku mahadnaga ayaa ciidanka ammaanka sidoo kalena shahaad sharaf lagu gudoonsiiyay iyo waliba lagu qabaday xarunta dowladda hoose ee degmada Weejida. Munaasabadu oo ay qabanqaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba shahaad lagu gudoonsiiyay ciidanka nabad ilaalinta Itoobiya, ciidanka SNA, booliska iyo nabad sugidda, waliba nasaas oo kala ku qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed Abdullahi Haaji Sanow Manura iyo gudoomiyaha gobolka maamulka degmada iyo marti sharaf kale. Onkoreynta iyo waliba munaasabada ku hadalay gudoomiyaha degmada Weejida Maxamed Macalin Yuusuf iyo waliba uu saraakiil ka amaanay sida faylayoon ka shaqeeyay bulshada.
Shahaad sharaf la gudoonsiin doona laamaha amniga oo ka horreeyay korneelka oo ah aradan xukumow korneel taariikhu tasfaay iyo meel rais xariiryaha oo ciidanka lamaada dhinna ama inshagada 45 kilometer gudaaje walaalba information ama security ku hadal hooway ciidamada isku xirsho iyo inshagada u qeybiyaha ah oo tarjubaanka Cabdi Lankaso oo in muddo ay waajinay lahay saasoo kale taliyaha SNA iyo taliyaha booliska iyo inshaga taliyaha nabadsugidda intaas way badheerahan lankii dhalinyarada ahay xalay meel ka sheegani oo weydaye dhammaantiin isla wada ka saasan oo wasiirkan la bahay mideeya.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed Abdullahi Haaji Xasan Manuur oo munaasabadu kooban kuma hadnaga iyo ciidanka sidoo kalena shahaad sharaf la gudoonsiiyay uu ku qayb galay iyo wasiirka ka dhiirigeliya ciidanka shaqada iyo umhayanka bulshada.
Islay dhiirigelin iyo shahaadooyinka ku soo koobay annatay dhiirigelin kale iyo inta ma islaahay doortay madumay la fadhow lahay laakiin waajid ma lay tusay intii walaal roogo madum waa la dhaqaa u qortay bay la tusay farxad iyo inay soo dhaweyn iyo in wili wala yidhi ma yino dareer kolo is anaga iyo madum maalada roore ilaahay idin si wala oo hadda ku dhinowna ma farxadni aha wanaag iyo isku duubnaanta yeesheenas intu farxad ah ilaahay intaasi hal bil kaamil ay way geegsan ka alaw oo intu roogno waana wal dhibaato aan la kulanay wanaag iyo farxad lay ilaa yahay taa ka deerna geekana inaan inaga ta maalintii la gabagabeeyay barnaamijkan oo maamulkii iska toosano bulshadii iyo haddii oday dhaqameed inaan shal hirna gabdhoogana inay isu kulisho ciidamada oo haddii shal duun intaasi wanaag ah aan meel kale la kala wado mooshiko isku roog baa iga galaas may faraanahe inkastoo haddii lan walba abaamarin lan sii korna lan walba ma hayso lan la ogyi lan walba dadaalka isu suubi taas hagilaha ayaa marar leh lanba wala isu suubi hagilaha ayaa ku helay walaage laakiin in la is aqoonsado la sharafo la is xasuusado muhiim waay.